abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuyeho Repubulika ya mbere isimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazikurikiye. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije ku biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana ni ukubagezaho amateka ataboretse. Burya amateka aboretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kuboreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abandaye bazabibaza. Ibi tubagezaho n'intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mudutera umunsi ku wundi. Nanone sitade umunyamakuru wacu Louise Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese aho muri hose muteze amatwi ijwi rya Amerika kuri Facebook, kuri YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com. Iki ni ikiganiro muri isanga. Mu kiganiro twateguriye kuri mugoroba murumva ubuhamya bw'umuntu wafunzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu akarokoka. Turabaha amazina ya bamwe mu bishwe, atubwire gereza bari bafungiyemo.
Ndavuga Bizimana wari kapiteni muri Sebera Jenesi ari kure iri muri sosiyete jenerali ya perezida ari ndasikurwa dushowa wari shefuwa wa sosiyete ari y'amaperezida.
Muri iyo mvira kandi uko bamwe muri bo bishwe,
Sembagare aza kuzana afite inyundo yahereye kuri Bizimana akubita inyundo, akubita inyundo akajya kuri Munyaneza ngira ngo ni ukuri kanangira.
Uyu Kanani Aminadabu yishwe mu gihe muri gereza ya Ruhengeri isanzwe hari hafungiye umugore we n'umwana we.
Igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, ari gusura gereza ya Ruhengeri nyine azasubiza umugabo we yinjira aza kumusura kuba bagusaba kwishyurwa uyu mugore n'umwana we arambona.
Umuhungu wa Kanani Aminadabu twumva muri iki kiganiro, umwe mu bakozi b'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza yatubwiye uko umwe mu bategetsi bakuru bo muri leta yari imaze guhirikwa ibi ntari kure yafashwe. Umwana wa Colonel Theoneste Lizinde atekereza iki ku bivugwa ku mubyeyi we?
Ibyo bavuga usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho.
Ese yitwaga Hodari Adip amusiga afite umwaka umwe, ubu ni umugabo w'igikwerere
ajya gupfa yapfuye, ariko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa. Sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho.
Jean Claude Hodari twumva mu kiganiro, abo ni bo batumire uyu munsi mu kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala Uganda.
Njyewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze kuri radio ijwi ry'Amerika. Hanyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73, bamwe mu bayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda bakomoka muri prefetura imwe hafi ya bose bafungiwe kuri imiryango yabo. Bamwe bajya mu Cyangugu, abandi ku Gikongoro, nyuma bihinduka nk'ibwirizwa ry'uko bagomba kujyanwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Hari abajyanwaga ku Gisenyi bakabarizwayo bakafungirwa igihe gito, nyuma bakazanwa muri gereza ya Ruhengeri, aho benshi muri bo baguye. Reka tunyarukire muri leta ya Colorado, muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho twasanze Anthony Muganga. Yakoraga muri presidansi, aho yabonye akazi akiri muto kuko yafashwe afite imyaka 22. Yafungiwe ku Gisenyi no mu Ruhengeri kubera impamvu z'umutekano we. Ijwi twarihinduyeho gato, reka tumwumve.
Haja makipe abiri twese hafungiye mu ikipe ya mbere irimo abaminisitiri nyine n'abari abasirikare marorezi mugina havuye mbasize ko bari mu kaga batabanjyana Gisenyi. Gisenyi niho nafunguriwe.
Mbwira abo mwari mufunganywe mu Ruhengeri kugira bashobore kugira amazina mu Ruhengeri, mbwira amazina yabo hasize.
Ndavuga Bizimana wari kapiteni, Minisitiri Vera Jeunesse ari kure eri wari sekretari jenerali muri perezidansi, hari Gakeka Godefroi wari shefu wa sekretari muri perezidansi, hari Gasamuniga Kanana Minadaro, hari Bizindori Ruru, hari Munyaneza.
Ushobora kukubwira amazina ukajya umbwira aho bari bari?
Yee, ndabwira mbere
ni nkubwira izina ry'umbwira uti Gisenyi cyangwa Ruhengeri, uwo utazi ubwo rutose muzi mbo twatangiye. Munyaneza Augustin
kwari kumwe
Ruhengeri. Bizimana Andre
Ruhengeri.
Harerimana Gaspar Nyiribakwe Godefroi
kwari kumwe.
Minani Frodoire
kwari kumwe.
Nzana na Fidele
oya.
Kabiruka Emmanuel
kwari kumwe.
Ndahayo Claver
Ndahayo oya.
Mbarubuke Yatanaze
kwari kumwe.
Niyonzima Maximilien
kwari kumwe.
Ntari kure Eli
kwari kumwe.
Hodadi Alipe
kwari kumwe.
Kanani Aminadab
Aminadab kwari kumwe.
Munyandamutsa Philippe
oya.
Gakire Jean niwe wapfiriye ku Mukamira.
Amaso n'ibitambaro amaboko n'amaguru
Kadisa Narcisse Ndandadi Gaspar Mvuna Ntiko Gerard Misago Mathias Sumbusho François Ugira Shebuja Jean Eric Bizindori Louis Mivumbi Damien Ndahimana Stanislas Nyamwasa Galikan Unyamwasa Twagira Yezu Aloise Zihinjishi Oscar Niyoyita Dominique Bisabo Aloise Habimana Mathias Oya n'umusirikare hari Habimana Mathias na Habimana Sylvie Muganifura Afias Ntirushwa Siridion Nubahimfura Charles Nyabuhene Fidele Ndutiye Justin Mhorani Prosper Turatsinze Desire Ntaganzwa Alexandre Kabarenzi Agnes Kanakuze Omar Gasamuniga Melchior Kabandana Pierre Celestin Sebagabo Athanase Kwagira Yezu Etimat Musabe Jules Simon Bizimana Isaïe Semanyenzi Alfred Twagirimana Boniface Vitinduka Alphonse Mbaraga Augustin Ndakibuka Godefroi Niyibizi Canisius Ngurunziza Cyprien Nsanze Shuri David abo nabo nshoboye kumenya 55 abo ngabo wambiye mwari kumwe mu Ruhengeri abo wasanze ku Gisenyi si gusa abandi
atubanye mu Ruhengeri atubanye ku Gisenyi batufungira kuri station du Dutier none ko akajya yenda bazana n'abandi nyine muri ko dukasha twabo kero gatware tsesebye ngo zarere muri zuno w'isenzo ngo bazikoresha gutwa kapiteni mutabazi na saburasa burasa yari ngo yari ariko nzi ntara twari nyine usibye jewe yenda sinzi niba ariko nari nyiri umwana agiye ngo ndatinya 22 abandi nyine babazirikaga amaboko mu nkokora ari kuri nkokora babazirikaga amaboko bakanyuza ku mashanyarazi kuko nabo aba bose bari bafite ibikomere by'amashanyarazi nyine ari inkovu ariko dukubitwa ariko bagiye dukubitwa kuko ndatigisubirinda tugera inkovu kandi ndatigera mu Ruhengeri njye kubwira Gakire twavuye mu Ruhengeri twese twarafashwe no ku Gisenyi tujya mu Ruhengeri twarafashwe n'indwara basamiri barwara bita Beriberi
iyi Beriberi ndayumva
noneho nyine Beriberi iragufata nyine amaboko n'amaguru byose bikihina ntubashe no kongera kugenda ubwo rero Gakire bamusohoye mu nzu ukumba arungurukiraga Igisenyi amusohora mu nzu bamusohoye mu nzu anirwa kugenda barakubita nyine kubita barakubita kubera izuba nyine aragenda ibasubira mu modoka noneho rero kubera ko we wumva nta mbaraga yagifite yicara mu modoka ariko ari gupine imodoka agenda kubita no kugenda kubita umutwe nyine arayafite aravuga ngo ubwo twarumvaga nyine bavuga ngo ubungubu ngo ubanza yapfuye abandi bakora ngo ushirwanze cyapfuye ko ngo sete travail de moi
ubwo muragenda mujya mu Ruhengeri babashyira muri gereza rero
bashyira muri gereza ariko ubwo arako nasimbutse gato ubwo ntagiye nafashwe ariko bamazanira komputasiyo mu gazi kitaba njya kwitaba rero ngiye kwitaba nirwa mpagaze aho ngaho bigejeje nko mu masaha atatu kugira ngo cyangwa saa yine bankubise mu modoka turagenda ubwo gihe bamfata bahise banjyana ku izo santare bamara icyumweru bamaze icyumweru nibwo batuyemo batujyana i Gisenyi tugenda mu modoka ya Gishike bagiye ari ebyiri twabanje kunyura kwa Habyarimana sinzi icyo imbere amategeko bari bagiye kubaza ntibari
mwanyuze kwa Habyarimana
bagiye batunyuze donc ce soir la banque rouge je vais la n'attaquer vous quelque chose paris secrétaire du président usanga ari JP hari badushira mu JP noneho ari JP eri twaye hari kwe na amerikiyori parushinzwe itangaza makuru muri president turagenda tujye aho kugira ngo bahite batujyana kuri prison bizo bagiye mu gasina aho Habyarimana yari asubira mu modoka tangije kuvamo barangije baragenda kuri pasiye mu modoka barangije basigara nyine bahita badusya
duhagarare gatoya mugeze mu gasiza kwa Habyarimana mwagumye mu modoka mu majipe bajyayo kumureba baragaruka muragenda mwavuye mu modoka
binjiramo yo twebwe dusigara barangije nyine barangije baragaruka
none uko mwarebaga mwabonaga ko Habyarimana hari cyangwa ntiyari ahari
nta kintu cyagaragaraga ariko hari cyangwa adahari kwenda gushobora ko hari nk'amagiye bagiye kubaza
cyane cyane ko mwari kumwe n'abantu bakomeye nka ntari kure mu ntare by'inzu yasanga mwese mwakuraga muri perezidansi ubwo mvuye kwa Habyarimana mwagiye hehe hari abantu babarikiwe ku Gisenyi mbere y'uko mujya mu Ruhengeri mugeze mu Ruhengeri hari abantu mbere y'uko bagufungura hari abantu bapfuye wamenye
tugeze mu Ruhengeri ubu ngubu kubera ko twagezeyo turwaye izo Beriberi batuzanye mu dutero nawe nubwo yahageze mu masaha 12 akatubona atwandikira ibiryo bazanye ibiryo bishinzwe agarukanye noneho akazana ibiryo byinshi n'abasajyaga nuko baduhaye amashu n'ibyumba birimo amashu ndumva baduhaye n'imiti za vitamine urenze
uwo mudogiteri uwakubwira izina wamwibuka dr Hakizimana Cyprien niwe waje kubandikira ibiryo muvuye ku Gisenyi muje mu Ruhengeri uko wamubonaga icyo gihe wabonaga ari umuntu ufite impuhwe cyangwa se wabonaga ari nk'umuntu abasirikare bazanye bati ngwino dufashe akazi nicyo nshaka kumenya abitaho arabavura murakira
turakira rwose maze koroherwa rero hari igihe gitari kugaza abandi bashobasha baramukura bazana igisimba cyitwa dusembagare 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 yari igikoko kibi cyane ahageze agatase k'ibishyimbo agatase k'ibishyimbo no kuyaduhaga cumi amezi angahe agera kuri atandatu n'amazi noneho ubwo simbagare aza kuzana afite inyundo yarinye amazi ndetse yahereye kuri Bizimana akubita inyundo uwo ngubu yari n'amazi akubita inyundo avahabajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani ngira ngo
aba akubita inyundo arabica
ubwo rero nyine uwo ngubu wafunguwe nyuma niwe abimbwira ko njyewe tumaze gukatirwa baduha amezi cumi n'abiri bahise batujyana igisenge kujya gufungurwa niho nafunguriwe
Washington ijwi rya Amerika
mwumvise ko mu bambere bapfuye harimo Capitaine André Bizimana Augustin Munyaneza na Aminadab Kanani muri aka kanya turakira umuhungu wa Kanani Michel Shumbusho wafunganywe na nyina afite amezi abiri gusa afungirwa mu Ruhengeri mu gihe se nawe yarahafungiwe ikazi ku ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane binafashije imana urakoze cyane
muri kano kanya tuvuga umubyeyi wawe nagira ngo ubanze wibutse abatwumva uko yafashwe aho yafatiwe n'aho yafungiwe
umubyeyi wanjye yarayuwe mu Ruhango hanyuma yaje gufatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani muri 1993 mu Bukerera afatwa bari bagose inzungu kuva mu masaha ya saa cyenda ndetse yiyanirwa nari izindi ubwe mu modoka y'ijipe nta nubwo bamuhaye akanya ko kwambara uko amakubitwa yahawe n'umubyeyi wacu akiriho ndavuga nka mumbyara bamuhaye n'akanya ko kwambara agiye yambaye amapijama ndetse bamukandagije ni nari izindi ubwe bamwijyanye rwose
hanyuma amujyanye yamujyanye he mwamenya aho yafungiwe
twamenye yuko bahise bamujyana mu Ruhengeri muri gereza ya Ruhengeri yari ise spesiyali niho yafungiwe kimwe n'abandi banyapolitike b'icyo gihe
hari igihe cyageze haba urubanza baraburanishwa hari ikintu mwigeze mumenya ku iburanishwa ry'urwo rubanza nicyo baregwaga
hari urakoze cyane hari ikintu ngira ngo Habyarimana na bariya badatuzi kamarade rero bakoze niba warabonye yuko gufunga abantu batazigira abona uko bamusobanura wenda mu rwego mpuzamahanga simbizi bakora ikintu kimeze nk'ikinamico bashyiraho ikintu bitaga kuru marsiyali iyo kuru marsiyali rero ababyeyi bamwe bayiciyemo ariko mu bayiciyemo imbere nyine urumva arabo batatu we mupapa imana n'uwo mubyeyi wundi ubwo habayeho kuburana bigeze igihe cyo kubazwa arababwira arasobanura yuko mu byo babarega bose yaba ari we ngo bari kumwe ntabwo bose nta bimenyetso militeri publiki bifitiye na bikeya bigaragara ntabwo mushaka kuzatumiza amaraso gusa icyo gihe rero kuri Marsiyali yari iyobowe na majoro bitura bona vampire niwe wari washinzwe kuyobora urwo rukiko bari bashyizeho papa amaze kubaza gutyo ibitura aramusubiza ngo yakananiwe amaraso yawe ntabwo tuzayamena ahubwo wese uzayabikira mu kigenge ni urubanza rwabaga rutari mu muhezo ni urubanza rwabaga abaturage bose barukurikiye ni uko byagenze hanyuma nyine ibyakurikiyeho nuko byakekaga byaje kunyuma mu muhezo baje kubica kandi babica rwose
mwamenye itariki biciweho
papa ari mu bantu ba mbere bishwe ariko we yapfuye itariki cumi z'ukwezi kwa karindwi zirindwi na gatanu ajyanye n'abo babiri bombi bandi wavuze gutangira ngira ngo babanje kubicuruza cyane kuko par exemple nka papa yamaze iminsi makumyabiri n'ine atajya afungiye mu ahantu adashobora no kubasha kwicara akazukazo cyane atagira n'idirishya
icyo nakubwira ni uko uwo majoro Bonaventure ntibitura ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye ari mu gihugu kimwe icyo mu Burayi ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye rimusaba yuko yakwitabira kino kiganiro kugira ngo ashobore gusubiza ibibazo bimwe abantu benshi bibaza cyane cyane byerekeranye n'urwo rubanza rwabaye rwaburanishijwemo abo banyapolitiki barimo umubyeyi wawe ndetse barimo na president Gregor Kayibanda Michel Shumbusho nagira ngo mbwire abumva ijwi irya Amerika uko mu gihe umubyeyi wawe yari muri gereza ya Ruhengeri afatwa nabi yicwa icyo gihe nawe wari muri iyo gereza uri umwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi wawe nagira ngo ubwire abumva ijwi rya Amerika ukuntu wageze muri gereza uri gitambambuga ugerageze ndagutwara buhoro umbwire ibyo wumva ugende buhoro ukomere ariko bitubwire kugira ngo byumvikane
n'isuari ikomeye ariko ibaje nyine umva nari mfite amezi make ari mu mugongo hanyuma baza guhimba ngira ngo hari byinshi byifuzwaga umuryango wacu biranga mama birwanaho bizahumba yikorerwa guhindura ubwinshi byose ikomeye yari ikomeye kuri icyo gihe kandi kuyihimba bayihimbaga ntabwo ari abandi nabo barizi mbe n'abo bandi bose yashaka kumukuru bwa Habyarimana gihimba bafata ikintu nyine baragihimba cy'ikinamico ubwo ko na mama akurikira papa nawe baramufunga bamufunga nyine afite mu mugongo
muri gereza se mwabagaho mute wabyukaga mu gitondo ukiruka nkaho imbuga bakiniragamo ni iyihe
gikomeye kumbaza parce que mbana ndi muto bikabije nagira nanjye samye nakuramo umutwa ngira ngo mama amaze n'imyaka ibiri n'amezi make kumva nari gitambambuga ntabwo nari nzi aricyo ikintu nakubwira ni kimwe icyo umubyeyi yatubwiye yabashije ku ntabwo nawe agira ariyo yari atabarutse bibiri na cumi na karindwi
komera
icyo abashije kutubwira ni uburyo nyine njye nabayeho tukabanamo yarabimbwiye
sinkurushye ngo mbigusubizemo mbwira gusa niba wibuka ukuntu wavuye muri iyo gereza
kuko ntabwo mbwibuka urumva kubyibuka nibyo nuko
icyo bakubwiye
umubyeyi nyine wanjye mbwiye nuko igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura abagabo igihe cyarangira aza no gusura usaba abona bavuga ibyawe kuri imbuga rero ngo narumwatwika arambona akanyishimira arabaza umwana n'uwande bamubwira ngo ni uwa madamu kanani afunze se bati yarafunze afungiye iki barajijinganya kubera ko nyine ugira ngo uhumva ntabwo bari kuri icyo bahita bamubwira ako kanya ahita atinda si yose yarangije ahita abaza dosiye ikazanire kubasanga yifunga arafungiye ariko kuba yaragiye kumuroga n'ibintu yarasetse cyane ashyira uburyo umubyeyi kongo umuturage kukiza ahantu bakurira byatikiye mbahereza kuri uyu mwahinge umufungura akatangira ahangaha nk'uko ukuntu nyine marayika yabonetse kuva mvuye aho ngaho na mubyeyi wanjye
umubyeyi wawe yitabye Imana uvuye muri gereza utahanye n'undi mugeze mu rugo mwabayeho mute
tumaze gutaha birumvikana ko byari bigoye umubyeyi abantu mpfakazi atangiye kurera abana wenyine ariko barabishoboye tubasha no kwiga tubasha kwiga ariko nabwo bigoranye twabashije kwiga bigoranye kubera yuko ntabwo twari twemerewe kubona amashuri mbonereho nyakubahwa Jeannette Nshimiyimana umfashe nshimire eglise katolike n'abihaye Imana mu bigo bayoboraga babashije kudufasha kwiga mu buryo butari bworoshye kandi noneho nshimire n'abavandimwe n'inshuti bake cyane babashije babashije kuzajya batugeraho bakadusura bari inshuti zacu kuko inyinshi inshuti zakwerekaga ko ari inshuti abenshi bahise batangira kuzajya baguhunga batatwegera batwishisha rwose nawe urabizi mu Rwanda
Shumbusho
nyuma y'imyaka 47 ijwi rya Amerika ritangira kwibutsa ibyo wanyuze muri mutoya ritangira kubivuga mbese ibyo utwumvise mu biganiro nk'ibi ngibi uwumva umeze ute Michel Shumbusho ndagushimiye cyane ku bwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane
nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi twakumye
mukanya mwumvaga ukuntu Anthony Muganga yavugaga uko bajyanwe ku Gisenyi ko bari mu mamodoka abiri yo mu bwoko bwa Jeep mu gucukumbura ijwi rya Amerika ryasanze ntari kure yaravuye koko I Kigali yicaye imbere mu modoka ya Jeep yari yicaye iruhande rwa Colonel Lizinde wari major icyo gihe ijwi rya Amerika ryashoboye kubona wahoze ari umukozi w'ibiro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza muri 73 twamubonye mu Bugereki yitwa Rudakubana Edouard nawe byabaye ngombwa ko duhindura ijwi rye aratubwira ko yari kumwe nari izinde ajyanye iri ntari kure ku Gisenyi tumwumve wenda byumva
yamujyanye ku gice cyane ndabona yimuhuriye nazo ndabona n'izwe mu dukwa ifaye
dizinde ubwe ni wamwivaniye I Kigali amujyana ku Gisenyi
rwose asa kusa iyo ndabyumva cyane cyane mu dukwa ifaye ari mu ntari ntari kure ndabaye bari kero ateza ku Gisenyi ndabaye komanda y'Igisenyi ariko yapfuye marezuma
hanyuma se kubizi dizinde uko abona gafata abantu bakunze kumuvuga cyane ko yagize uruhare mu kubafata no kubafata nabi ibyo na warabibonaga
ari abantu ntabwo hariya ngo ngo abantu anjyane wenda
wabona nese umuntu wari maneko ntumenye ibyo muri maneko barimo bakora kuko ntumenye ibyo dizinde arimo akora none se kuvuga ngo byakorwaga n'abasirikare nkabambaza Serubuga Colonel Serubuga nkamubaza abantu bapfuye bafunzwe akambwira ngo ntabizi urumva umuntu wundi nzabibaza nde
none se veniste hafi tuye ngo te yaguze ngo wacyata cyacyo cyo kugarisha kugira tamajoro rwa cyo hajyana na cyo kugira tamajoro kuri we Amri,
Nukuvuga ko bose bahise batangira kubazwa n'abasirikare. Uya ndakumva kandi urakoze cyane nkabiriya byantari kure nari mbikeneye cyane kugira ngo menye umuntu wavanye ntari kure ikigali amujyana ku Gisenyi byashimije yuko umbwe yuko ari rizindi bamwijyaniye kandi kwa
naho yamukuye icyo numvise nakubesha kandi gukiriye ko nagiye munaga.
Ese bagenda se amujyana bagiye bicaranye mu jipe ubona yambaye neza amujyanye cyangwa se yagiye yamwambitse amapingo?
Oya, amapingo yari yambaye namba kandi ahubwo akanze neza imibare kubera ko izo yagiye anaganira ntari kure yazibuka bari bagenda n'amase kandi
none uribuka nk'uko abivugaga rizindi na ntari kure bagenda baganira baseka bona nta kibazo bafite
rwose kandi ubwo ko ari ijambo yamubwiye ngo kandi ubwo ngo mesheri ngo ari ngo ngiye kubu nawe ngiye kugusura ariko umva ariko urumva ko nawe ari banya abandi bose ari baragiye
wamenya niba yaramujyanye agahita amugeza mu Ruhengeri cyangwa abanje kumujyana ku Gisenyi?
Yabanje kumujyana ku Gisenyi ariko we
ntabwo uzi niba yaramujyanye kwa komanda barihuta, ntabwo uzi niba yaramujyanye kuri station judiciaire.
Ariko efekera ko nagira ye kwa barihuta.
Ndagushimiye cyane bwana Rudakubana Edouard kuba wemeye kuvugisha ijwi rya Amerika ukaduha buno buhamya bwiza nuje kugushimira. Mu biganiro biheruka hari abagiye batungwa agatoki kubera uruhare bakekwaho kuba baragize mu bwicanyi bwibasiye abanyapolitiki b'abanyagitarama. Mu mazina yakunze kugaruka harimo irya Colonel Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza kubera ko atakiriho ngo yivugire. Muri bino biganiro tuzagenda twifashisha inyandiko yasize yanditse dufite, ariko kandi hari n'imfura ye Flavien Lizinde ikaze neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashubuje muraho mwese.
Umaze iminsi wumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika, wumvise aho Colonel Serubuga wari wungirije umukuru wa Etat-major avuga ko abantu babuze bakwiye kubazwa Theoneste Lizinde. Wumvise Protez Igiranyirazo wahoze ayobora icyahoze ari Prefecture ya Ruhengeri nawe avuga ko umubyeyi wawe yabuzaga abaminisitiri bashinzwe ubutabera kwinjira muri gereza ngo bayisure. Wowe utekereza iki ku byavuzwe ku mubyeyi wawe?
Akenshi usanga ari ibinyoma kuko ni ibintu byateguwe nyuma y'ifatwa rye muri 1980. Kuko hari amatrakti yasohotse akigiwe n'amatrakti yanditswe na Birare yari guverineri w'abanki nkuru y'igihugu, ndetse na Rugira Imbabazi wari minisitiri wa finanse bari bamaze iminsi basohora amatrakti. Noneho gushaka kumwikiza baramufunga hamwe n'abantu bitaga ngo n'abashuti be, ako biganjemo abantu baturuka mu Bugoyi na bamwe mu baturuka muri Burera ndetse na za Gatonde n'abandi bandi benshi cyane baturuka muri Nduga n'ahandi handi, harimo n'abatutsi ndetse n'abadamu. Ibyo ni icyo kigihe rero kumufunga kugira ngo bigaragare, kugira ngo babone urwitwazo, kugira ngo bavuge ko impamvu bamufunze bavuze ko yari kudeta, ariko ntabwo byari byo, ntabwo yari kudeta. Ni paraforo y'ibyerekeye by'amatrakti yasohotse ndetse no mu mbanza zabaye yari bavugaga iby'amatrakti, ntabwo bigeze bavuga kudeta.
Ariko Flavien, turaza kugira mu kanya singuke mu ijambo, nagira ngo ngusabe gatoya nubishobora umbwire uko wakiriye nk'amagambo ya Colonel Serubuga uvuga ko abo bantu bafashwe bagomba kubazwa Colonel Lizinde, uwo ni papa wawe. Ibyo bavuga baramubeshyera?
Nabyumvise ibyo Colonel Serubuga yavuze ndetse na Zigira Nyirazo, cyane cyane abo ngabo mu nyandiko data yanditse arabashishije cyane. Ibyo bavuga usanga akenshi usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho, kuko data adahari baragerageza kubimugerekaho. Ariko iyo muvuze inyandiko yasize ibatere ikibazo, ugasanga ibyo bahakanaga ugasanga batangiye kugenda basa nk'ababyemera. Ariko ibyo abo bagabo babiri bavuga ni ukugira ngo babyikize bazi ukuri, nge nabasaba yuko bavugisha ukuri. Igihe cyo muri za 1980 cyararenze, ubu turi mu myaka y'2020 bagomba kuvugisha ukuri.
Ubwo nyine bamaze kumufunga, ubwo ababamaje cyane ngo bavuga ko ngo ari kudeta yari ngarukira intwari ndetse na fisi, abo ngabo nibo bamamaje bavuga ko ari kudeta. Ariko ubundi bwo byari amatrakte y'abagabo babiri nize kuvuga haruguru, Birara na Rugira Imbabazi.
Uwo Mfizi uvuga ni nde?
Mfizi kera yari umuyobozi mukuru wa Orenfor, donc niwe wategekaga Orenfor ndetse no muri La Rogeze niwe wandikagamo akavuga n'ibyerekeye ibiko imanza ziteye
ariko birumvikana yuko abyandika kubera yuko ari mu bantu babaga babikurikirana urwo rubanza rero rukurikiranaga yabagahari
yabagahari ariko nyine ariko mu kwamamaza mu kubicyongeza mu banyarwanda yavugaga ikintu kingenzi kugira ngo abaturage bayifate gutyo kuko ntabwo bashobora kumubwira ngo baramushinja iby'amataragite we ubwe atanditse
ariko Flavien nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya Amerika ko batubwiye ko habaye itegurwa rya kudeta ikaburizwamo mu bantu bayo bari ku isonga ryayo hakaba hari umugeyi wawe Colonel Ernestiriz inde hari nabandi bahunze barimo Colonel Kanyagwe nabandi bafunzwe tubwire iyo kudeta nta mugambi wabayeho kuyitegura nicyo ushaka kuvuga ntabwo bisobanure neza
ntabwo ushaka gukora kudeta udafite ingabo udafite intwaro ntabwo bishoboka abantu bafunganye abantu baturuka mu Bugoyi nkuko nabivuze harimo n'abasivile benshi baturuka muri Nduga harimo n'abadamu n'abatutsi ndetse isoko ya kudeta gute ukoresha abasivile nabo ngabo abantu barenga hafi mirongo bageze kuri mirongo ine gutyo bazambwira abantu bafunze bari bafite za batayoni intwaro bazaberekana ntabwo ushobora gukora kudeta kudeta ntabwo ari igikinisho bivugiye ibintu babona ko abanyarwanda basinziriye iyi myaka tugezemo bagomba kuvugisha ukuri abantu ntabwo bagisinziriye bavugisha ukuri
iyo uvuga bavugisha ukuri urashaka kuvuga abande
cyane cyane nkazigira nyirazo na Colonel Seribuka abo ngabo nibo data ashinja cyane ku byabaye navuze yuko ko nzigira nyirazo yari prefe ku Kibuye abanyapolitike b'abanyagitara batangira kubica muri za 1994 serivisi ya renseignement itangira kwishyira ahagaragara perezida Habyarimana avuga yuko ibyo byahita bihagarira ko na serivisi de renseignement itagomba kongera kubyivangamo perezida atumaho perezida zigira neza ku Kibuye amuha mitasiyo ngo aze ku Ruhengeri kugira ngo akazi batangiye ashobora kukagenzura nta mpuzu
ibyo ngibyo bititwa gusebanya Flavien ubifite gihamya
gihamya ndetse n'umunyandiko ya data yanditse zigira nyiraza ntashobora kubihakana
iyo nyandiko nanjye ndayifite ariko se ibyo ngibyo ni ijambo rya kanaka ku ijambo rya kanaka none se ibyo ngibyo nibyo papa wavuga ariko nundi nawe yavuga ati ibyo ngibyo avuga ntabwo ari byo ubwo se
oya ibyo data yanditse yabyanditse zigira nyirazo na Seribuka n'abandi bose bari bahari bafite n'ububasha bwo kwisobanura kugeza ubu kuri itariki mvugira aho ngaho nta n'umwe uri uranyomoza kandi iyo uvuze iyo dokima ibatera ubwoba ikindi cyerekana yuko babifitemo uruhare ndagira ngo nibutse ko zigira nyirazo yabaye prefe yaje kuba prefe mu Ruhengeri muri 1974 abanyapolitiki bandi batangira kubica ahantu zigira nyirazo kugira ngo yave ku mwanya wa prefe wa Ruhengeri muri Nduga 1989 mbere yaho gato kugira ngo ave kuri uwo mwanya babanje kwiba amadosiye mu rukiko rwo mu Ruhengeri ibyo hari umuntu waje kubitumenyesha
abaye ibyo ariko ntabwo bazwi nta bihuriye se na zigira nyirazo
oya baratubwiye ko ari abantu bo mu butegetsi nyuma yaho gatoya urukiko baradutwitse amadokima amadosiye yose y'urukiko y'urubanza rwa data na bagenzi be rwabaye muri za 1981 n'urundi rubanza rwabaye muri 1985 aho bamushinja bashaka kumushyira ku mpfu z'abanyapolitike b'abanyagitara rwabaye muri 1985 izo zose ntabwo zahiye ntizanabonetse uretse ko muri urwo rukiko rushya hahiye amadosiye makeya cyane nge nibyo nshakuvuga
none izo zitahiye zagiye hehe
izo zitahiye barazerekanye ni z'abantu basanzwe ariko nk'ibyerekeye abanyapolitike b'abanyagitarama cyangwa izi imanza za data zabaye muri 1981 ndetse n'izi z'abanyapolitiki bo muri 1983 zabaye muri 1985 zarabuze izanahiye ndetse zaranabuze uwatwitse wize izo nyandiko uwanatwitse n'urwo rukiko niwe wabibazwa niwe uzi aho kuri
wabumuzi watwitse urwo rukiko kubyo twazamushaka tukamubaza
wabaza nkazegira nyirazo niwari responsable muri muri
ariko zigira nyirazo yarashinzwe prefecture ntabwo yarashinzwe barutse
gutwika urukiko rwarahiye ntabwo urukiko rwitwitse rwaratwitswe n'umuntu
ntabwo ari gisibe yabaye ni
nicyo bita mu gifaransa acte criminel donc wabikoze afite ibyo yari yaragamije nibavugisha ukuri igihe cyarahise ntabwo ari umwanya wo gupfukirana ibintu
Flavien Bizinde ndagushimye cyane kuvuga aka kanya wahaye ijwi rya Amerika kandi igihe cyose uzabishakira ukumva hari ikintu wakungura abumva ijwi rya Amerika rwose uzaduhamagare tuzaguha ijambo
Washington ijwi rya Amerika
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwuje intimba ariko busharaze ineza bwa Madamu Hodari na Bagwera Anyesi yatubwiraga ukuntu yapfakaye afite imyaka 25 ariko akagira imbaraga n'ubutwari bwo kurera abana umugabo we yaramusigiye umwe yarafite imyaka 2 undi afite umwe undi ari mu nda bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubabwira uko abo bana bameze magingwa ya twashoboye kubona umwe muri bo Jean-Claude Hodari ni mpuguke mu by'amategeko ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane ndabashimiye ijwi rya Amerika kuduha ikaze mboneyeho kandi kubashimira igihe cyose gishize muri ibi biganiro cyabaye igihe gikomeye cyane cy'icyunamo nk'umuntu abitega amatwi ntasinzire kubera ibirimo ariko ni icyunamo nabonye ko cyari ngombwa rero kandi nta kundi ndabashimira rero rwose kandi iri kaze mumpaye ku ijwi rya Amerika ndabishimye murakoze cyane
Jean-Claude Hodari natwe turagushimiye nibutse abatwumva mbwira abatwumva yuko muri 73 wari ufite umwaka umwe mukore imibare muraza kumva yuko Hodari ubu ngubu ari umugabo w'imyaka 48 unyemerere ngo usubize inyuma gato utujyane mu yunzwe aho wabyirukiye utubwire uko mwakuze
urakoze cyane mu yunzwe kuhababwira ndahababwira nk'uwahavukiye ntago twibonye ariho turi ntago twahageze bavuga aho twabaye ariko mu iyo myaka twarimo nta washoboraga kumenya ngo avuye i Kigali twakuze duhari rero dukura nk'abandi bana dukura ariko gusubona ko familia yacu isa ni naho bayubaha kurusha izindi impamvu umuntu ayimenya akuze ariko twabaye nk'abana bahavukira tugakina n'abandi byiza cyane rwose amabiye umupira uko tugenda dukura mbega muyunzwe kuyikubwira ni kugera turangiza primaire kuko icyo gihe cyose twabagaho neza nk'abana bo mu cyaro mu gukina mu kwiga ariko rero ukabona nanone abantu baradukunda iwacu habaga n'ibirori hakaba ibirori tukagira abantu duturanye babyinaga mu ntore za masango iwacu bakundaga kuhaza bakabyina twakuze muri ubwo buzima ubona bw'icyaro ariko bwiza kugera muri primaire tukiga abarimu badukunze nk'uko iwacu dukunzwe mu baturage badukunze tuba ba mbere twakuze mu buzima ubona bw'abana bavukiye mu cyaro ariko mu buzima rwose bwiza yari mu kwiga mu barimu ari abaturage ari mama kudukunda kudufasha bwari ubuzima nk'umwana bwiza kugenda kugera primaire zirangiye uretse wenda utuntu duto duto nyine umuntu yabonanaga mama twe twakoze neza ariko ku ruhande rwa mama byari ibindi
nibyo nari ngiye kukubaza tuganira yatubwiye yuko bamwirukanye ku kazi nyuma ya kudeta akaza kubaho atyo nta kazi kugeza muri 79 ari nako abarera wenyine abajyana ku ishuri abavuza muri abana ibyo bintu iyo bitekeje ugasubiza amaso inyuma ubona izo mbaraga arazikuragahe
imbaraga ze ni imbaraga Imana yamuhaye uretse ko nabonye n'abandi hari bari bazifite Imana nyine yuri mu byago gira uko ikukuramo twarinze dutangira nge natangiye umwaka wa mbere muri 79 ntago icyo kibazo nakibonaga ko yari afite akazi akagatakaza ariko hariho umutima ubona we udukorera udufasha utwitaho uturinda kubona ibibabaje imbaraga sinamenya ngo yazikuragahe ariko nawe nta mbaraga afite ni Imana imurinda kuko ndabyibuka turi abana bato ariho ikintu tutakwibagirwa twese iyo tukibukiranyije nta joro numva twabonye arara atarira amajoro turi bato iyo twibukiranyije hari igihe gike yaryamaga nyine agasinzira nkatwe ariko igihe kinini cyane twanamubazaga wenda kwa amateka niho hari ibintu bibona ko bimutusha cyane ni kurara kuryama bikaba ikibazo icyo kintu twari bazima ariko we ugira ngo ubuzima bwari bwashize ariko yarabwihanganiye icyabimushoboje nkeka ko ari Imana no kwihangana nta bindi
ubwo rero mujya kwiga mujya mu seminari ku bahungu umukobwa ajya nawe mu mashuri y'abakobwa muriga mugataha mu kiruhuko ntimufate rwa rupapuro rw'amanota ngo murwereke papa wanyu ntiyarahari ubwo mukaruhereza mama wanyu ukubyira kutagira umubyeyi udafite ese ukubyara ngo mukina mupira muri kumwe ngo agucyahe muri kumwe ngo akubwira tuzaba umugabo muri kumwe n'ubwo n'umubyeyi w'umugore abikubwira ariko gukura utari kumwe na papa wawe nkawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka
kubivuga biragoye byagiye kwiga mamaho yarabyishimiraga muri secondaire no mu seminari turiyo ahubwo birote zacu ho zacaga muri paruwase ngira ngo sinzi niba n'ubu ariko bikigenda ugahura na padiri mukuru agiye kwiguha akagushima ukumva aragushimye nyine ariko yakubaje mwana aho dari ukumva akajugunyamo iyo birotera rero ukayitahana ariko ukavuga uti uwo dari abantu bahora bavuga kuko bamuvugaga neza cyane abantu haba ku mashuri haba mu cyaro ako kantu urakazamo uwo bahora bavuga ntabwo nabyibajije kera cyane mvuga ngo ibi ngibi yarakwiye kuba bibona numvaga abo babibona bahagije abanyaha bari bahari ahubwo kumutekereza byaje nyuma cyane muri no minsi ya aho umuntu akuriye yatangiye kugira ama responsibility ukavuga uti burya wa muntu bavuga kuko aho tuciye hose n'uyu munsi aho nciye abamuzi abo biganye bavuga uri mwene hodari ibyo rero bisubiza umuntu inyuma cyane noneho ugatekereza ariko ibi bintu aba bantu duhura ashinye igikorwa ahita ambaza ngo ndi mwene hodari hodari ubu birangiye cyane urabaza umutima ese ubu ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa nta nazi ko ubwo bwana bushobora gukura ngo sinzi aho yaheraga sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho uyu munsi rero njye nkaba ndi kuri urwo ruhande rundi rwabayeho kandi ndi responsable w'ibintu byinshi nkavuga ubu ibi bintu atabonye ako icyo rero cyo ntigisibangana nticyambamo kandi cyangwa uwo muntu akibana ukavuga uti bya byose Imana yabibona izabimubwira icyo ni ikintu ni igikomere cyo kidashira kuko uravuga uti yagombye kuba ambona kwa kwiheba yapfanye kugashira
mu kanya navuganaga na Anthony Muganga ambwira ko yafungiwe mu Ruhengeri ari kumwe n'umubyeyi wawe Hodari Adip kuba wongiye kumva bivugwa ariko ukaba wanizera kuzamenyaho umubiri we washyizwe ibyo ngibyo hari icyo bikumarira mu kukubaka mu gihe tugerageza kumenya ukuri ku byabaye ku babyeyi banyu
yewe birakimaze birubaka umuntu ni kadre y'iki kiganiro muri rusange n'igihe cyose mumaze aba bose bavuga baranyubaka uwo rero aba yunganiye ibihari kuko kuva kera bajyaga bavuga nyine ko bafungiye mu Ruhengeri ayo makuru nyine ubwo abakuru babaga bayazi gihe sinzi niba ni na brage na guha niba wenda kuko nje nigeze kujya mahugurwa hariya muri 2009 mu Ruhengeri mu gitondo ndabyuka njya muri sport ariko mbwira abantu ni twurire agasozi kanyamagumba nka sport twahuriye abantu bari muri sport ariko ari ni namashyamba hagiye harimo tuyira niba tukigiye harubu twahuriye nka sport ariko nge yari sport itari sport uko nageraga ndeba hirya no hina aho umuntu ashobora kubona ese hahajugunwa umuntu ese ndi guhiga ndi gushaka ngira ngo nanaye niba hari n'umusaza twakubita na waho mubaze ariko nkajya mbona abantu nyine binsore sore utabaza nyamagumba ndaheba uretse ko nanageze hagati ngasanga harimo akabariyeri nanga kukomeza guhatiriza ariko urumva ayo matsiko umuntu aba afite iyo ugize amahirwe mu kiganiro nk'iki umuntu akayakumara kuko n'ubushize mu biganiro bishize bavugaga na ahitwa Kagohe niba ndivuze neza izina ryaho
nibyo
ibyo bigenda bizana umucyo mu makuru umuntu ashakisha ukumva bifite akamaro sinzi uko nakavuga reba nawe iki kiganiro cyose akamaro gifite ndi kukabonamo ni ibintu byiza abo bantu bakomeza bavuge abandi wenda bataravuga batufashe hari igihe bavuga ayo mazina ariko kavuga terese ko bavuze amazina menshi bavuze Nyamagumba bavuze Kagohe bavuze no mu Bugesera mu Bugesera hagiye nde Kagohe hagiye nde Nyamagumba hagiye icyo kikomeza umuntu ayumva akirwaye ariko naho bigeze ahangaha mu byukuri ni urwego rwiza hahagije
ariko kubyumva ntabwo bituma ugira umujinya ngo uvuge uti wababikoze nzajya kubashaka mbihimureho mbikoje kubera ko umubyeyi wawe ejo bundi avuga yarangije ku magambo yuje neza yuje urukundo nawe ni kubibona
yewe ariya magambo niyo twakuranye niyo twakuriye nibyo tubamo naho tuba ngira ngo ahari ntawe itanga ubuhamya nta nabi kwabo bantu ahagombaga kuba umujinya hari agahinda cyane ubu nta umujinya se wawugira wagomba kugira ni kera tubyiruka uretse n'icyo gihe se nyuma y'73 u Rwanda ugira ngo ntirwakomeje kugira ibyago nk'ibyo ubu nta mujinya ahari umujinya ubu hari agahinda ariko nako karimo kugenda gashira kubera nka bene ibimwa mutumye abantu bavuga abantu batakibyihereranye ikibazo gusa iyo muri mwe ibiganiro ujya kumva babigizemo uruhare batinye kuvuga cyangwa avuganya akantu kipfunwe mburuko mfungura radio yanyu ngo mbabwire nti mureke kugira ipfunwe nta munabi twe dufite icyaduha ukuri kukabasohokamo nabo bakabohoka tukareba uko abantu ubwo twigisha u Rwanda kwihangana no kubohorana kuko nta mujinya kugira ni ugusonga abo bantu bacu twabuze nta n'uwashobora kuza simbona ko umujinya washobora kuvamo ntabwo umujinya ushobora gusimbura agahinda abantu bafite ariko kandi twaranakuze n'agahinda k'ikibundi ko nako kazashira niko mbibona
Jean Claude Hodari ndagushimiye cyane kubw'imbaraga wagize zo kuganiriza abumva Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
mu kiganiro cyacu gitaha muzumva icyo zigira nyirazo avuga ku magambo Flavien Lizinde amaze kuvuga muri iki kiganiro urukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki rwashyizweho rute kugira ngo havuyeho ubutibuti tuzumva kandi abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo tumaze iminsi gisesengura ikiganiro cy'uyu munsi ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.